Omubiri newe kugana kuchala Omutima kwa kilisa Tewali nzikisa Kasana kenda bakaka Ela nchula Nendoosa Wali wansi womu yembe we na kusanga Nabuli chisela Wembera na ninda oh, Kamfumi tizo mkwano Onipe upendo, nipe upendo Na mimi nitakupa upendo mara mbili Onipe dawa, nipe dawa ya mapenzi Na mimi nitakupa upendo mara mbili yeah. From the first time you came away Sweet love just came away Memories of tenderness like an angel every day Don't you run away, my baby come away This is love, I hold you right, I will treat you like my baby Mara yako wangu, baraka yako Penzi wangu, treat you like my baby Nitakupa this one time Nipe upendo Nipe upendo Na mimi nitakupa upendo Nipe dawa Nipe dawa Nipe dawa ya mapenzi Na mimi nitakupa upendo mara mbili Yeah Baby mimi na wewe tupendane Katuli babili abantu baturore Tweya kale tukolo bukole baby yeah. And baby mina watu pendani Kutuli babili haba tukuturoro Tweya kale tukolo bukole baby And me and you will smile on the waiting day Nga tuli babili kama tuwa kunganye Oh nga baka tusimbe Nga mikwano chikunganye Na kuruba nyami Oh, pena weyue Penzi Penzi wangu Unipe upendo